Rastaki, the new reggae style. Kuita bulamu bwange, kuita tala yangu. Kuita bulamu bwange, kuita mutima gwange. Kuita bulamu bwange, I love you my wife. Reset. Wotori mukwano mpulira bubi ene wange. Eya ya ya ya. Akamere bambyo olumu owomukwano kagana enjagala okukalya ya Rasta Kid from a new blood anti muliro more fire kabo kuyita mutima gwange kuyita bulamu bwange kuyita mutima gwange you are my life ja. Kuyita bulamu bwange, kuyita mutima gwange, kuyita bulamu bwange, you are my life. Eya ddala okwekaza kubaawo naye, bonananana. Lwesikulabye nze mpulira bubi amaanyi gazigwamu nkankanirira, ng'akubiddwa enkuba ey'ekiro baby. Wanu yegwa nsanira tu yegwa mutufu siri vawori awo baby girl yama kuyita mutima gwango gw'obulamu bwange mama yegwe kuyita my future yange yomu maso ya dali siri bulungi nnyo naye kendi nawe mu maso ndiba bulungi kuyita bulamu bwange kuyita mutima gwange kuyita bulamu bwange yama everything yama kabo kuyita mutima gwange kuyita bulamu bwange kuyita future yange yomu maso baby girl mobilo tonze nendota nga wali wagaya yaga kusalako engomi bambi nabikubaziri wantu check byonna nebikirira anti kuyita mutima gwange kuyita bulamu bwange kuyita mutima gwange you are my life you are my everything you are my everybody. God bless Technova from New Brand Entertainment Rasta Kid Kaboom.